has come to Mali.
Ah, tia, 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 tia. Talenti kina MC. Na kiputeni, wabongo flavor. Hacha, hacha, hacha. We mashalavu tulie nyumbani tucheze mdumange leo. We jikeshu pao tulie nyumbani tucheze mdumange leo. Lashida ntala tulie nyumbani tucheze mdumange leo. Jumaloko leo tulie nyumbani tucheze mdumange leo. Cheza mdumange, we mdumange leo. Cheza mdumange, we mdumange leo.
Baluta na penda mdumange mixa tiktak. Hangi samo beto ondari. Ajaki wampa ondari. Kajala masaja ondari. We mama kuki ondari.
Kama unaweza stadium mdumange nioneshe. 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 Twende pale. Kimsengele mgongo kimkungu kimsengeza. Kimsengele mgongo kimkungu kimsengeza. Bagala ku mnyomo kasema twende ni bagala ku. O DJ. Ah misendele mpako nipige ngoma kubwa. Nipige ngoma kubwa, nipige ngoma kubwa. Let's come to Mbadi. Mbadi man.
We meneje chambuso. Mpe salamu salamu Dangote.
Kingereza naweza.
Showtime, can you clap your hand? Showtime, what time can you clap your hand? Twende. Showtime, what time can you clap your hand? Twende. Showtime, what time can you clap your hand? 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 Una kitu utafika mbali. You have something you only get it for. You have something you only get it for. You only get it for. You only get it for. I'm the man, yeah. Produce an honest dude. August is a majesty. Majesty. Watoto cha manzi mbagala ampaka ilala. Watoto kusini lindi paka mtwara. Tunacheza mdumange. Miti mikatika tunaendelea.